Mote bando pela depi lelo na 11 to yeba kesike utakite biloko nyoso na bango ezikaki bamususu bazaki na bulo bamususu bazaki ka zoe na wenzi don miru moko nde ikweyaki mutu wana lokole bukanaki bamemaki na hopital na babila mususu tozozela nde po tobandela kaka identifikation ya baviktime makambo nyonso don tozosenga ka batu ya bonne volonté baorganisation internationale ya guvernement national po likambo eleki awa guvernement provincial eko sukisa yango te esengi kaka assistance nde ya gouvernement national po esukisa po avenir mibale nde euti kopela moto ya mibale ezali koyebisana na gouvernement provincial awa esengeli kaka esomba nde bavehicule anti-incendie esengeli kaka mutu na mutu tosungana po bato wana batala ndenge bakobanda vivre.